Art What Music at bz.com.
Dingo. Ndi mutokoze ambuye mulungu bondi patsa ene moyo ine moyo ndawezi na moyo momwe ukomera
ngati zindinzale kana
ukagula malo kumanga nyumba ukagwanji kondi mama mama mama
ngati zindinzale kana
mukabereka ana kuma waona akukula
ngati zindinzale kana
Koma ambuye sikomo pondi pata ine moyo Chachikulu ndi moyo Sikuti ndiri nazo zonse zomwe ndi mafuna Koma ndiri ndi moyo Ambiri anafuna funa Hakana kalabe Nawo moyo Nde oro nditakala nazo inezo jepa Ndi makondwe rabe Ndi muni otokoze Ambuye mulungu Pondi pata ine Moyo ine Ne moyo, 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 moyo. Ndikondwere ine ndi moyo. Tawizi na moyo osi momwe uwa wiranzo. Zomwe ina alaka laka ina angozi tayo.
Angozi tayo.
Zomwe ina kupemberera ina zinango bwera. Koma maua mulungu amati. Muzonse ya mikani Le ambuye ziko mbo tipata ifemo Chachikulu ndi moyo Siku titiri nazo zonse zomwe timafuna Koma tiri ndi moyo Ambiri ya nafuna funa Haka na kalabe na wo moyo Nde olo titakala nazo ifezo jepa Tikundurebi ni utokoze Ambuye mulu Unipata ine Moyo ine moyo Moyo, 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 oh, moyo, moyo Ikondwere ine ndi moyo De olo titakala nazo ifeso chepa Ikondwere bi Maka maka pukwe tikadari ndi moyo Ikondwere bi Moyo, 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 moyo
What music at bz.com
Sikomondiri ndi moyo